Kudalila be sura jowetati, aya go ya kitati. Nocha ulu torriri kautal tokkube Yesu. Daga nyaldenden, torra mauka warani kautal tokkube Yesu, wonbe Urushalima. Befube chankiti inder leidi Yahudia, e Samaria, sailila betankori inder Urushalima. Wope kulobe Alla, ui Istifanus, bemboyani maide mako bojji naudi. Amma cha ulu ummani kautal tokkube Yesu, wadi kasanku tukibe. Emo natta uro uro, emo nanga tokkube Yesu warbe ereube, emo dasabe, emo mappabe nder sudu chural. Enani, de Istifanus mai, wope kulobe Alla uimo, bemboyi bojji naudi gammaide mako. Nder ayaje den janguden do'o, enani, enyalde nde umwari Istifanus, kautal tokkube annabi Isa ma torrama enyalde den. Gam aya go owi, daga nyalde den, wato daga nyalde nde umwari Istifanus, torra mauka warani kautal tokkube Yesu wonbe Urushalima. Befube chankiti, wope njahi leidi Yahudia, wope bondoggi njahi leidi Samaria. Selilabe annabi Isa sappo e dido tandum alinder Urushalima. Horibe fu chankitake ndoggi. E charengel, konde torra mauka warani kautal sumpo tokkube annabi Isa. Ammadum wardi e barka. Gamde tokkube annabi Isa ndoggi chankiti njahi gotte leide. Be nyamri Yesu e wajin ki habaru beldum tonto be njahi. Hayimbe dudde koli annabi Isa. E non, dudorgal tokkube annabi Isa dauti. Do, konde shetan waddi torra, gam o hada tokkube annabi Isa wajin ki habaru beldum, den o halkabe. Amma Alla jomirawo nder bawde mudum, o wailiti torra kan warti barka. Gam tokkube annabi Isa chankitibe, tonto be njahi, be ngadi ka wajin ki habaru beldum, hayimbe dudde, koli annabi Isa. Do, shetan e nyuma. Torra hada e tokkube annabi Isa wajin ki habaru beldum. Amma Alla jomu bawde e teddungal. Wailiti torra ka shetan waddi. Lawol no holare tokkube annabi Isa dauti sembuduki. Den tokkube annabi Isa bo dauti duduki. Gamnon, bandirabe am enen tokkube annabi Isa hande. To en jabu torra ka shetan waddanta en. Yewa holare meden do annabi Isa. Amma aldum warta lawol. No holare meden dautata sembuduki. En nani nder ayaje den janguden do'o, no goddo biete do chawulu, o wadi ka torruki tokkube annabi Isa e charengel, hama emo tokkitobe wuro wuro, emo nangabe warbe e rewbe, emo dasabe, o mabbo nder sudu chural. Amma fu enon, tokkube annabi Isa dauti sembuduki nder holare mabbe. Gamnon, bandirawo am, ko iri torra kae njarata gam akoli do annabi Isa, se ekitoda, diga ko hebi tokkube annabi Isa arande endo. Nganyandi e torru ki tokkube annabi Isa na hande dum futti. Amma dum futti diga jamanu annabo en, harwar ki jamanu annabi Isa on e hore mudum, ha do tokkube annabi Isa arande en, bo nonno nantender ayaje de e. Nombo dum nyamri Yesu ha jamanu meden. Shaitan bo alata torruki tokkube annabi Isa ha senyalde darngal. Gamnon, bandirabe am enen tokkube annabi Isa, to en alu torra, yewa holare meden do annabi Isa. To en alu torra, henda en e tokkuki annabi Isa. Amma en joga imanu meden do annabi Isa e bernde go. Emi do, Alla jomirawo dauta sembidinki imanu meden. Nder nganyandi e torra kan jareten, gam en tokkube annabi Isa, bo nonno o wadani tokkube annabi Isa arande en. Amin.